Tumelo yaka, tumelo yaka, tumelo yaka na hanka ki kailasa, tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka, hanka ki kailasa,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka.
Tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo yaka,
tumelo
Abule.